madaxweynaha dalka Ukraine Zelenski ayaa yiri maanta oo axada Bakhmut waxaanu ku haynaa quluubteena saacada kadib markii wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ay sheegtay in ciidamada gaarka ee Wagner oo taageero ka helay ciidamada Ruushka ay qabsadeen magaalada Bakhmut oo ku taalla bariga Ukraine. Hadalka Zelenski ayaa yimid iyadoo Biden uu ku dhawaaqay 375 milyan oo dollar oo dheeraad ah oo gargaar ah oo loogu talagalay Ukraine oo ay ku jiraan rasaas, madaafiic iyo gaadiid. Dagaalka Bakhmut oo socday 8 bilood ayaa kii ugu dheeraa ee maalmihii ugu dhiig daadashada badnaa colaadda Ukraine. Falanqeyaasha ayaa sheegay in guusha Ruushka ee Bakhmut aysan u badnayn inay wax ka bedesho mowjada dagaalka. Qabsashada Ruushka ee dhulkii ugu dambeeyey ee ku haray Bakhmut ma ahan mid xeelad ahaan ama howlgal ahaan muhiima. Koox cilmi baaris oo fadhigeedu yahay Washington ayaa sidaasi sheegtay goor dambe ee sabtidii xalay. Macadka daraasaadka dagaalka ayaa sheegay in la wareegidda aaggaasi aanay siinaynin ciidamada Ruushka dhul muhiima si ay u sii wadaan howlgallada weerarka ama inay iska daafacaan weerar rugaal celis ah oo kaga yimaada dhanka Ukraine. Isticmaalka magaca magaalada ee xilligii Soviet-ka wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in jihada Artemovsk, kooxaha weerarka ee shirkadda gaarka ee Wagner oo taageero ka helaya madaafiicda iyo duulista kooxda dagaalka koonfurta ay soo gebagabeeyeen xureynta magaalada. Wakaaladda wararka ee Ruushka oo xiganaysa aqalka Kremlinka ayaa waxa ay sheegtay in madaxweyne Vladimir Putin uu u hambalyeeyey cutubyada weerarka Wagner iyo sidoo kale dhammaan adeegayaasha ciidamada qalabka sida ee Ruushka, kuwaasi oo siiyey taageerada lagama maarmaanka ah iyo ilaalinta garbaha dhammaystirka howlgalka si loo xureeyo Artemovsk. Muuqaal hore oo lasoo dhigay Telegram, madaxa Wagner Prigozhin ayaa sheegay in magaalada si buuxda gacanta ay ugu gashay Ruushka sabtidii, waxaana uu hadlay isagoo garab taagnaayeen dhowr dagaalyahanno, dhismayaal burbursan, qaraxyana laga maqlayay meelo fogfog. Dagaal ayaa ka socday gudaha iyo hareeraha Bakhmut in ka badan 8 bilood. Ciidamada Ruushka ayaa weli wajihi doona howl baaxad leh oo ay ku qabsanayaan qaybta ka hartay gobolka Donetski ee weli ku jira gacanta Ukraine oo ay ku jiraan dhowr goobood oo si adag loo ilaaliyo. Macadda kooxda qiimo badan ku bixisay oo ku faraadeegtay dagaalka Bakhmut, Ruushka iyo Ukraine labaduba waxa ay u adkaysteen khasaare la rumaysan yahay in uu kumanaan gaarayo, inkastoo midkoodna aanu shaacinin khasaaruhu inta uu leegyahay.